l'incendio ti attenga. Ti tringa masbi akho uthi ufuna ukungishada emva kweminyaka engaka. Baby, 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 mina nawe kudala sithandana, yazi besihlupheka bekungekho lula. Wena ubuzama ukuhlanganisa impilo ukuze sikwazi ukwakha ikusasa lethu, sikwazi ukuphilisana, ukwazi nokuletha amalobolo ekhaya. Kodwa ngoku uye wavela ekhaya, wazishaya zaphelela, wazishaya zaphelela inkomo. Waze wajabula ma, hey, waze wajabula mama bo. Phela mina ngintombi kababa, sebavumile ekhaya. Baby, spam me, go back.